levels.
More amazing jams on ZambianJams.com.
Emukema kitu.
You already know. Kutama lazina ngulagwa.
Aya. Ndafu diga fotula. Zagila chikondi chajulunga. Acha uda mlengi. Mwandito mila mungeli. Ndafu diga fotula. Zagila chikondi chajulunga. Acha uda mlengi. Mwandito mila mungeli.
Chulavu.
Nyago gona gawiro, na dindi wane alari. Ndenge ganjenga nendi lize wiro, na we wona tisagologi. Amwepi nyani mwa yalondo gambambo. Zigo mamo za Maria, ngelondo lady bide gulibambo. Kwa sinta gulila lila, aleluya kwa daddy. Mulungu waligo ndi chajendi. Ntwali mbili kwa daddy, ndiga fula nkajidiga wedding. Ndafu diga fotula. Zagila chikondi chajulunga. Acha uda mlengi. Mwandito mila mungeli. Ndafu diga fotula. Zagila chikondi chajulunga. Acha uda mlengi. Mwandito mila mungeli.
Chulavu. Chulavu. Chulavu.
Emukema kitu.
Your wills.
True love.
I know something about true love too, man.
True love.
The gun done then I'm.
True love.
Now they push out, when will I find you? What does God have to hide you? To my girl on you, Puanila Mutima, Ona, Miss Ozzy Zazujana container. Why do I go through this? Limbi Kwali Wakashi Guru Akantipa. Fuila Fitwa Mitimesha Vipa. Bakana Zina Onaya Vipa. But since that day that I found you, I knew Kusakila Kwasila. I knew Kukwatila Kudinia. I knew Oli Japa na Peza Chikondi Kaleza.
Zagila chikondi chajulunga. Acha uda mlengi. Mwandito mila mungeli. Ndafu diga fotula. Zagila chikondi chajulunga. Acha uda mlengi. Mwandito mila mungeli.
True love. True love.
Kweza mwani maga maga. Chie kila beka kwa di papa. Mkani zomusia na kana toto. Beauty live overseas but I choka loko. Na don't you slide in a DM na. She drive me crazy like a DM na. Baby biggie na biggie doli. Nena sanga wewe my darling. Nena topa kulila. Ndigo mvera kariba. Everyday baby I want you more. Funo kukwata don't you know. Ndafu diga fotula. Zagila chikondi chajulunga. Acha uda mlengi. Mwandito mila mungeli. Ndafu diga fotula. Zagila chikondi chajulunga. Acha uda mlengi. Mwandito mila mungeli.
True love. 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 True love.
See, I'm ready now. Hey, your pop, blow a gun.
Weaver.
On
it. On it.
Delay twin.
Exclusive from ZambianJams.com.
Video GA.
Levels.
Link us still. Yeah.